Ey, Dua Morang.
Alitina Mudongo.
Moto ya Zabe.
Black Market Records.
Kuna kastori nataka niwaambie, tegeni sikio. Kuna kastori nataka niwatapie, nipeni sikio. Vijana, ukisikia mekwambia kokwa mama kechunga sana. Ukisikia mekwambia kokwa mama kechunga sana. Kijana anakudanganya kokwa mama ke, kumbe alikupanga. Kijana, bebu sinipigie simu, niko kwa mama nguwe, kumbe tayuko na mamake anasugulia babue. Bebu sinipigie simu, niko kwa mama nguwe, kumbe tayuko na mamake anasugulia babue. Agedina Mudongo, Agedina Mudongo. Akikwambia mami amekusalimia, anatafuta venye wewe atakuchorea. Akikwambia kobizi na unajwanga na kazie, nathani ameng'ara hivi na jempiga tarwabewe. Juzi amehamia wandi, bado uko betsitawe. My guy unalala chini na taunangata kerae. Agedina Mudongo, menyerera Mudongo, Agedina Mudongo, menyerera Mudongo. Anakudanganya na nataka umwamini,
usijaribu.
Nosipo mwamini anakula moto. Anakudanganya na nataka umwamini,
kauka.
Nosipo mwamini anakula moto. Akikula moto kula kokoto,
yani ukauke.
Akikula moto kula kokoto.
Auka ndugu yao. Magedie, 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 magedie.
Bebu sinipigie simu, niko kwa mama nguwe, kumbe tayuko na mamake anasugulia babue. Bebu sinipigie simu, niko kwa mama nguwe, kumbe tayuko na mamake anasugulia babue.